Jiggy boy. Two, five, six, in Uganda. Katonda ya manyi.
Mukako.
I love you. Kwagala, mukwano kwagala. I love you, baby. Kwagala, mukwano kwagala. Mwetaga chirioke. It is you that's good every time when you see her. Oberanga kawo, ngolowoza ku muntu. Ngomwetaga naye nga ali bidala. Sendi ku choche wange, obuliri bwajjamu omuliro. Embere buzabuza, kirabika nyalungwa. Jangu keno. Nange mfune kusanyu, kubanga kwagala. I love you. Kwagala, mukwano kwagala. I love you, baby. Kwagala, mukwano kwagala. Njagalom panye buka chere. Unovu wala we kitende. Obuzunganga turaini. I'm gonna make you my friendy. Better than your best friendy. Chobo manyanja kukijisa. Baheta babone bone. Ye guo murungi gwen jagala. Jagalo manyene yo jovera. Tikumisinga. I love you. Kwagala, mukwano kwagala. I love you, baby. Kwagala, mukwano kwagala. Omutima gwange gusuleyo, future yange eri mugwe. Abana bange bali mugwe, mukwano chobomanya. Singa manyiwe kwagala. Wanditegede mukwano, tinkulowozako. Njagalompa nyebuka chere. Unovu wala we kitende. Obuzunganga turaini. I love you. Kwagala, mukwano kwagala. I love you, baby. Kwagala, mukwano kwagala.